Festa.
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 DJ Festa.
DJ Festa.
It's DJ Festa.
DJ Festa. Festa. The big man.
Siwezi, wenengefanya nielewe. Si alinifunza mapenzi, yuko sijui kumwambie. Akanidekeza kishenzi, kwenye nyimbo nzuri nimwimbie. So asidanganywe na gari, burutani na fedha, mimi akanichukia. Akalishusha thamani penzi nalompenda, kisa mvinyo na bia.
Was good, was good. It's that time again. We feel the flow. The fire show. Your fire DJ Festa in it right now. Serving you some Bombo classics right now. From back in day. some vibes. Let's vibe, let's go.
Na pepea, juu ya mapenzi unayonipa, pepea juu ya mapenzi unayonipa. Tazama kule, kule, kule tumetoka. Tazama kule, kule, kule tumetoka. Tazama kule, kule, kule tumetoka. Tazama kule, kule, kule tumetoka.
Shauri zako limradi sipati hasara. Usiona utani misiongi hata kwa ishara. Taniambia nini paka unigeuze fala. Kwanza nasikia hongo zinaleta mkosi. Sentano angu gusi hata ukiongea kidosi. Yabaki mapenzi tusiletiana ujambazi. Hata upige sarakasi tachonga viazi.
Bahili kama nini
ndo mnavyosema. Na ukiniomba kesho hunisiki tena. Kwani unauza nini dada? Unitaki mema.
Weni dumesuru wali kambali na mbi. Mbali na mbi.
Tajuta kama nikikuta unanitania. Mana moyo wangu nimekupa weke. Mimi ni mfungwa tena mjinga. Nimejileta gerezani. Tena sikuwaza nitakuwa mateka. Najua ulinizungusha sana. Sijali huwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti. Maneno yalisemwa mingi sana. Na wakati nilikata tama.
Aki mapenzi wewe, sikiza. Sing along say.
Moyo mashine. Ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme.
Umekupendea nini?
Moyo mashine.
Ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme.
Umekupendea nini?
I've got another one. Another fire jam. Sikiza. Listen.
zingine nae kupenda umpendi. Unapenda mwingine, anayependa mwingine hata sempendaga. Na kila mtu anataka type yake. Sa zingine hata wale wenye hadhi na sisi tunawakata.
Nyonga sauti kama Otile Brown. Alafu imba na misema.
Oh, bwana alivyonipenda yule. Alivyonipenda yule. Siku yani nikamwaga, alivyonipenda yule. Alivyonipenda yule.
We have to take it back from the top. Wacha turudie hii.
Sa zingine nae kupenda umpendi. Unapenda mwingine, anayependa mwingine hata sempendaga. Na kila mtu anataka type yake. Sa zingine hata wale wenye hadhi na sisi tunawakataga. Oh, bwana alivyonipenda yule.
Alivyonipenda
yule. Siku yani nikamwaga, alivyonipenda yule.
Alivyonipenda
yule.
Siku yani nikamwaga.
Masani ya kukumbuka ex, sawa?
Yule aliyempenda bure. Oh, nikamwacha kwa ajili yake yule. Alipata pesa na zenye hiyo sikuwa na maana. Kweli macho yaliniada. Aki macho yaliniada. Alivyonipenda kwa bidii. Suzidi kanionya mimi sisiki. Urembo pekee hauridhishi. Oh, inahitaji zaidi. Taipu yangu. Oh, ni yule anayejua thamani ya penzi langu. Taipu yangu. Oh, ni yule anayeniazi. Ina maana gani uwe na shana mrembo dunia nzima na kupendi? Ina maana gani uwe na mume mwenye hela chungu nzima na kuthamini?
High energy right now. Still on that bongo. Bongo classics for you. Feel the flow. Let's vibe. Let's jump. Let's go.
tunagombana tena tunakosoana kama tumechanganyikiwa na sioni atamana ya siku zinguana yani kila mtu anajua sana au yote sababu ya
And I'm a ring on, who you been team tam tam. So just like a zico sing pong, a penny bing on, and a yishi ham ham. Nicola is in a nimbo, Nicatoba single, like a salsa album. Nimkari on me tino, a tegi mingo, hit a nanny ma sham sham. Hit a sicko mini corai, hit a sicko with the pencil in a tea of warai. At a mamma na papai, wanna send more medicine, TBF go warai. Hit a sicko mini corai, hit a sicko with the pencil in a tea of warai. Them mama them papa, wanna send more medicine to the TBS go more. Tell it in a bad eye, bad eye, Johnny Pachena bad eye, bad eye, Pussy was a good bad eye, bad eye, Pita Kumota bad eye, bad eye.
Carry your fashion, baby, come on, it's alright. You've got a temptation, stuck in a kukose, matajiro kani parai. Pensi langu si abortion, usijipe question, mimi ndiye mume borai. Wana nipangia mission, ili unitose, nimemuachia molai. Ina siku mini korai, ina siku wizi penzi linatia forai. Hata mama na papai, wana semo meri zidi TBS kwa uborai. Ina siku mini korai, ina siku wizi penzi linatia forai. Them mama them babae, wanna send more medis in the TBS go borai. Tuku tani tena barae, barae, joni pa tena barae, barae, usiko se kuja barae, barae, nita kungoja barae, barae.
Sikatai, nakupenda sana, you raise my mind. Always in my mind.
in time right now. Diamond Platinum, let's go.
Na jinsi tatupa kidogo Nitana sibusi ni today Asiji kuna muni kapandisha mbogo Na ukifika wagizi chai Savana takila uzipe kisogo Kusuma vazi kimine fai Tupia pendeza la zaki mbogo
Sile ni vendo Wanaponda ijuwe ni kicheche Umbiendo Choku langu useso ni cheke
December bana, peleka mtu nyumbani. Peleka kwa wazazi ajue ni serious, sawa? Bongo music for you. Back in time, let's vibe, let's go.
Figure my tata na polo me when it's conga yeah na poko miss na poko call to na bonga hello when the mommy talk I mean you mean the papi talk okay I when the mommy talk and now ya dunia yote my papi talk okay I when the bonga la dem hata machizo mesema bonga la dem I mean you when the bonga la dem tupenda ni tupe ane ya ni kila sehem when the mama kaila of course me no baba kaila I mean you when the mama kaila chana now na kufata wote ni matila
Tarasina, ufinyungu ni zangu Unatazo mengi enu nipa matangu mateso wala takupenda sinara unanakonda kwa mawazo masikini penzi langu jina nishakata na gauliro inatoka kesho kutunzi mamara mara hii tanijuta kupenda Sababu utanizingua Nitaka junge na mimi Kama ni pesa we kunywa tanunua Mi mwanzo siku amini Nikajuaga vya kuzua Umenjinga ni mimi Minaitunza wenzangu wanachukua Ay, oh mapenzi Oh mapenzi linifanya kamtoto nilie vibaya Mie siwezi Walo nikuta wenyeleche niseme jina Oh mapenzi Linifanya kamtoto nilie vibaya Na na
Wachana na mapenzi Itisha ingine
Nataka kulewa Nataka kulewa Nataka kulewa Sikipanda ni mwage andi Nataka kulewa Nataka kulewa Nataka kulewa Sikipanda ni mwage andi
The Big Man
Na pete kwa kumoa Kukata vili milini Ya wazushi wanakyo na mpona Kumewe zangu na mimi Nibure tunajisumbwa Situ kwa kama shirini Mabuzi vingasti wengine na waonga Oh mapenzi Kili nifanya kamtoto nilie vibaya Mie siwezi Walo nikuto weniache niseme jina Oh mapenzi Kili nifanya kamtoto nilie vibaya Nena mengi Iyameni jambo yo Manji ya moto Walile na gaza mani Pili tumetoka mbali Omara tizo changa moto Tuvisa visa furani hey, Otatu kidonda chako kwangu maradhi Matu sonone kapo kwangu simanzi Ay, Tatu kidonda chako kwangu maradhi Oyani sonone kapo kwangu simanzi Kwa mahaba ulonipa Nimenongewa Vurugu patashika Ay, punguza kidogo Na mengine katharika Toto suna nielewa Apo wapo liposhika Ukiongeza kidogo Ni mwenza konta unjua My sweetie, sweetie number one. My baby, oh You are number one My darling Roho yangu mama My sweetie, sweetie number one. My baby, oh You are number one Sikatai, mana uchungwa mapenzi na ujua So sije kunilagai, kaja kuzamba kanizingua Na wivu sikatai, mana uchungwa mapenzi na ujua So sije kunilagai, mwenzio na ugopa Now show me how they do Gololo, ah, gololo, ay, gololo, tay, gololo, tay, gololo, ah, gololo, ay And show me how you do Gololo, ay, gololo, ay, gololo, tay, gololo, tay, gololo, gololo Sweetie, number one, my baby, oh, you're number one, my darling, number one, roho yangu mama. my sweetie, sweetie, my beautiful number one. Oh, oh, yeah, mama. Ha! Your body they shake, my money they wait for you, baby. Oh, more time they waste. Make me go the place.
The name is right now, let's go.
Tanzania to Lagos.
Hey,
I go make you famous. Even if they made us, Oyibo go hate us. Tanzania to Lagos. Make you Lagos. If they made us, Oyibo go hate us. Ooh, ooh, ooh.
Sweetie, sweetie. Chako kwangu maradhi matuso none kapo kwangu simanzi ai tatu kidonda chako kwangu maradhi ogani so none kapo kwangu simanzi.
Kulikombia muziki ni kama binti mbona na wachezea unawatema kama big G mara wema mara jacket mara nuts mara penny tem nafanya muziki mpate mabinti
hata wazo zamani walishasemaga kazi na dawa cha muhimu jukwani ni kuhakikisha wanapaga mchezo kulingaringa wa wanadata badilika usiwe mjinga sawa kama ta hii ni MC. Unachemba kitu gani? Mara bange mara matusi sando muziki gani?
Hine hipa mecho pi Musiso burudani Tushago shago tuwa mapenzi kwa lepo.
Scandal, bara maringo, achani jidai,
jidai, jidai.
Kwa wako pendo, wengine kando tupinare tu furai,
furai, furai.
Tabia na mweneno, na vyako viteno, kini achani tatai. Omaji ya shingo, nimefika ukingo.
Oh, yeah.
hata naji sina fly.
Na fly, na fly.
Pesa kwa keso fimbo, aranga nyiki na bingo. Wengi kawatware shy.
Ni shy, ni shy.
Nisha mwimbi ananyima. Kerere vami utinga kunipenda zishanga.
One more time. He's a fire jam. Let's go. Right now.
mama kuhusi mama dede Arite malole sungulu shachumu Aulage dede Minu kando na kucheki Ashamba mana breki Arite malole, arite mabreki Mana cheki cheki
So kide 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 mana kuhusi mama dede Arite malole sungulu shachumu Aulage dede Minu kando na kucheki Ashamba mana breki Arite malole, arite mabreki Mana cheki cheki
a fire band for sure. Yamoto band straight from Bongo. Fire music, I tell you. Taking you back in time. We are just vibing. Gonna serve you more. One more of this right now. Festa is my name. Feel the Flow is the show. Let's vibe.
kufanya bingwa wa kupenda
dada eh.
Kumbe bingwa wa kutenda kuliko kupenda
dada eh.
Tena una sifa ya kuogopwa kama defender
dada eh.
Umeua wengi ila kwangu umedunda akomae sitake nizikwe na kilo mbili kwenye mfuko mamae sitake familia ilie kwa sababu yako dadae ananitegemea mama eh. Aae nikifa atalia sana eh. Aa, katika familia na mimi ni baba yapo baba yuko nikija kufa ufa nani atazipa hebu kwenda zako ananitegemea mama eh.
Acha nani
nikifa atalia sana eh. Aae
kukua kizungu chinja jana tabu kukua kizungu chinja jana tabu hebu niache eh. Hebu niache unapita na dumu la petroli hebu niache hebu niache eh. Hebu niache unapita na dumu la petroli hebu niache kuna rambo minamua ni ujinga ujinga tu eh. Ni ujanyua kuna rambo minamua ni ujinga ujinga tu eh. Ni ujanyua
unakicha minakuita gawe mwenda wazimu. Nimepata habari mwili wako umeujaza sumu. Unang'ang'ana, unataka miguni pa utamu. Umekosa singeli ngoma ya kucheza kuna nena kanichezi. Segele, segele mama, segele, segele yo, segele, segele mama.
Mina mapenzi tele kama kwetu kule. Wanaonitaka ni wengi ila mimi kwako nyanga nyanga.
Nini unataka? Mina mijiza, nini unataka?
Ama ni machi ya blue light, sema nini unataka? Nikugeuze princess, sema nini unataka? Unavyo bilinge bayongo, hivyo mindo unataka, taka sana nataka.
Nini unataka? Mina mijiza, nini unataka?
Kugeuze princess, sema nini unataka? Siamini ya nisiamini, ya meni panda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, ya meni koleza mwilini. Siamini yo, siamini, ya meni panda
kichwani. Alikipa for you.
Mahaba yako ntasilitini,
ya meni koleza mwilini. Nisa vibe, nisa vibe, masamu, let's go.
Chekecha, 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 chekechua, chekecha, chekecha, chekechua, chekecha, chekechua.
Masao loso, kita, abitari.
Mapenzi ya nini pa mama, na mileo na kupatia. Tena staki la wama, penzi kiapo hakuna. Mita kupenda sana, paka wivu utakimbia. Na mitalia na wewe, mimi kwako nyanga, 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 nyanga.
Nini unataka, mine mijiza, nini unataka?
Ama ni machi ya blue light, sema nini unataka? Nikugeuze princess, sema nini unataka? Unavyo bilinge bayono, hivyo mindo nataka, taka sana nataka.
Nini unataka, mine mijiza, nini unataka?
Nikugeuze princess, sema nini unataka? Siamini ya nisiamini, ya meni panda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, ya meni koleza mwilini. Siamini yo, siamini, ya meni panda kichwani. Mahaba yako ntasilitini, ya meni koleza mwilini.
Ayo chekecha, 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 chekecha. Ayo chekecha, chekechua, chekecha, chekecha, chekechua, chekecha, chekecha.
Kipi kime kukimbiza? Ona babio mamio, wote wanakulilia. Mtoto pekia kwa nyumbani, kipi kime kukimbiza?
Ona papi yo mami yo wote wanakulilia ndani ya Dar es Salaam ulikuja bure tena kimwana kimwana kujui kuchuna na zile lawama za wale walokuzoeza ulikuja jana na leo tofauti sana tena bure yule wa jana wa leo tofauti sana dakika mbili mbele nyuma kichwa kinauma tena bure yule wa jana Bado mtoto kwa mama ujayajua mengi Wende tezi na homo mareje ungamani Amesema sana mama dunia tamba ya povu Kuna asali na shubiri ujana giza na nuru we mwana mwana jeuri sana Ulichokifata huko pata umekosa ulivyo acha Kwa baba yako mwana na mama yako mwana Kwa vichache ulivyo vitaka uvingi ulivyo acha sana
Jamal machozi, kuna mwomba Mola unitoke moyoni, ila nusiwezi na kesha kamizi, mana tanki lala unanijia metoni. Asante kwa kuniumiza, umejifuza mengi, mwanzo siku ya jua na hapa kutolipiza, ila wambie mapenzi abaki kuyasikia, hey. Nakumbuka maneno yako, utonikimbia, utabaki na mimi. Tena ukala na viapo, taulati bibilia, leo sikuoni, ila mwenzako bado.
Bongo music for you. Throwback Bongo. It's a vibe for sure. Feel the flow. It's a fire show with your fire DJ Festa. That's it for today. Until the next episode. Same time, same place, same channel, different clothes. Adios.